Zenzo zabapostoli sahluko 1. Incwadi yokuqala ngayiloba Theophilus ngakho konke uJesu waqala ukukwenza nokukufundisa. Kwaze kwaba lusu kwakhushulwa ngalo sebalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. Waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabona yiboyo bonke izinsuku ezingamashumi amane ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Wathi ehlangane nabo wabayala ngokuthi, "Ningamuka eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Ngoba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi, kepha nina nizakubhaphathiswa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi." Khona lapho babebuthene bambuza bathi, "Nkosi, usawubuyisela umbuso kaIsrayeli ngalesi sikhathi na?" Wathi kubo, "Akusikho kwenu ukwazi isikhathi noma imzuzu uBaba akumisele ngamandla akhe. Kodwa nizamukeliswa amandla umoya ongcwele esefile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba." Wathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besaqolozela ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemkubo embethe izingubo ezimhlophe. Athi, "Madoda aseGalile, nimele nibheka ezulwini na? UJesu lo ususwe kini enyuselwe ezulwini uyakuza kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini." Khona babuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa iminqumo eseduze neJerusalema ibanga lohambo lweSabatha. Kwase bengenile benyukela ekameni eliphezulu lapho bebehlala khona oPetro noJohane noJakobe noAndrea noFiliphu noThomas noBartolomeu noMatewu noJakobe kaAlfewu noSimoni umZelote noJuda kaJakobe. Bonke labaqinisa ngenhliziyonye ekukhulekeni kanye nabesifazane noMariya unina kaJesu nabafowabo. Ngaleyo mihla uPetro wasuma phakathi kwabazalwane. Isixuku sabantu sasikhondayo kwakungathi yikhulu namashumi amabili. Wathi, "Madoda, bazalwane, kwakumele ukuba kugcwaliseke umbhalo umoya ongcwele awukhuluma ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda owayengumholi kulabo ababamba uJesu. Ngokuba wayebalwe kanye nathi wathola isabelo kule nkonzo. Lowo ke wazuza insimu ngomvuzo ongalungi, wawa ngekhanda waquma phakathi nezibili zakhe zonke zachitheka. Kwazi wayibo bonke abakhile eJerusalema yaze yaqanjwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi i-akeldama kungukuthi insimu yegazi. Ngoba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi umuzi wakhe mawube ihlane kungabikho ohlala kuwo nokuthi isikhundla sakhe asithathwe ngomunye. Ngakho kulawo madoda ayehamba nathi isikhathi sonke lapho inkosi uJesu ngena iphuma phakathi kwethu. Kuqalela empaphathizweni kaJohane kwaze kwaba lusu kwakhushulwa ngalo kithi, kumele kuba enye kuwo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe." Base bemisa ababili uJosefa, othiwa uBhasaba, othiwa futhi uJustu, kanye noMathiya. Base bekhuleka bethi, "Wena Nkosi, owazi izinhliziyo zabantu bonke, ake ukhombe omunye kulabo ababili omkhethileyo ukuba athathe isikhundla salenkonzo nobupostoli aphambwa kuso uJuda ukuya endaweni yakhe." Base bebenzela inkatho, yadla uMathiya wabala kanye nabapostoli abayishumi nanye.